inachemuka. Ah, unyama, 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 unyama. Mambo inachemuka unyama.
Mboga za leo
unyama,
tunakula mpaka machweo
unyama,
toto za video
unyama,
umesima mpaka vimeo
unyama.
Good girls wanapenda ma bad boys, bad boys. This time na kukatia na passport, passport. Katoto 10 over 10 plus 10 wherever. Sio 10 kama 10 na spend wherever. Mina ungaka kwanziaga ka million
unyama,
unyama,
unyama.
Unakula mpaka machweo
unyama,
toto za video
unyama,
umesima mpaka vimeo
unyama.
Nataka kiunganishi katikati ya nyama, nina gongo la mboto mpaka kijito nyama. Simba anacheza ila simba nakula nyama. Mla kala leo, mla jana kala nini? Ilo nyashi
unyama,
hips, lips
unyama,
like that, like this
unyama,
is a touch, kiss
unyama,
ndizi mbichi mpaka ndichi
unyama,
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 unyama.
Mboga za leo
unyama,
tunakula mpaka machweo
unyama,
toto za video
unyama,
umesima mpaka vimeo
unyama.
Yani unyama unyamwezini, tadhani hakuna dhambi ya kuzini. Toto kapanga na hana kazi, ni kuwa panga kama kazi. Siri ni show, nini waganga, kama hana hela tosa maganga. Kama mzuri chukua namba, kuna foleni menajipanga. Hilo nyashi
unyama,
hips, lips
unyama,
like that, like this
unyama,
is a touch, kiss
unyama,
ndizi mbichi mpaka ndichi
unyama,
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 unyama. Mboga za leo
unyama,
tunakula mpaka machweo
unyama,
toto za video
unyama,
umesima mpaka vimeo
unyama.
Mambo inachemuka
unyama.
Take five now.